on the beat.
You take my place so far away. Oh baby, oh yeah. Naisi tulizaliwa pamoja mina ili nikupende, oh yeah. Yani katoto moto fire. She don't wanna take me so higher. Why can't I retire? Yani mambo yote sawa. Mifanya moyo wangu ya enge mbio, mbio, mbio. Basi usiumize yangu moyo.
In love.